kulankan oo Hamid uu martigeliyay maamulka degmada Galkacyo ee la xiriiray kala warqadasho arrimaha amniga sugidda amniga iyo xoojinta garsoorka degmada Galkacyo ugu jeedkiisuna ugu weyn ahaa ayaa waxaa soo gaasay maamulka degmada Galkacyo gobolka Mudug. Kulanka ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin oo ka mid ahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug saraakiil ciidamada booliska kuwana wa sugidda iyo sidoonka qaranka Galmudug ayaa looga hadlayay arrimaha amniga iyo garsoorka. Duqaa degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo ka hadlay ayaa warbixin ugu horeysay siiyay saraakiisha amniga iyo hay'adaha garsoorka xaaladaha ka jira degmada Galkacyo iyagoo ku saabsan sugidda amniga iyo garsoorka, isagoona sheegay in lama huraan ay tahay in ciidamada amnigu ay sii xoojiyaan howlgallada amniga lagu sugayo iyo sidoo kale gacan biran lagu qabto dadka doonaya qalal galgelinta amniga, isagoo sidoo kale sheegay in dhanka garsoorka gacan mugle ay miisaan leh ka geystaan hay'adaha amniga nala shaqeeyaan. Kulanka ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu sheegeen in aysan cidna uga gambanaynin shaqada loo igmaday ayna tahay waajib saaran dhammaan ciidamada amniga, iyagoona xusay ciddii wada falal amniga waxa uu dhimaya in ciqaabtooda ay la marsin doono. Sidoo kale ay la shaqeynayaan hay'adaha garsoorka iyo kuwa cadaaladda si looga hortago falalka amniga lidiga ku ah degmada Galkacyo gobolka Mudug.